ASAP of life. Nawaza vipi niji kwa mwe na omkwetwa kukofiti bado kipi nifanye nisi kwame wala ugeto nwe na unga kidogo kwa ili life mpaka utusue na kuna muda tatumika na bado na wanambiwa nitazame mana mindo mwenye limu kidogo ajabu kaza wazi pate tawenye vyeti asa vipi ntatubua na tauni nipo miaka kumeta haileti sijui nini kitantua. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself where I'm missing.
Ife shida ni kuishia la saba na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Nawaza shida ni kuishia la saba, sometimes sielewi maisha yanendaje na mimi.
Kuna mtoto wa jirani alipata one hapa napo sema yukote. Hivi ni nani alo sema ndugu ni number one wakiwa nacho lazima kupi. Na huko nyuma nimeacha madogo mana mindo mamando papando bro. Tunaka wana nipatacho kidogo mana mindo mamando papando bro. I've been dreaming and you waiting for my destiny all my life. I've been stressing, I've been thinking for myself where I miss it up.
If it shida ni kuishia la saba na kama kuna kingine Mungu niangalie na wewe. Nawaza shida ni kuishia la saba, sometimes sielewi maisha yana.